I love
DJ Squad Music.
Luxury music.
M. Sarah, sir.
I'm at Zambury.com. Super vibe.
Oh, it's best to fight. Beats. Just like that.
Mulinda mama ifeti kanyadila Chena cheleche ino mkati pangila Koma lelo lino ifeti kumangolila Poti banjanda mama lina sakonekela Ndika pempa chintu ino simundi pangila Penande makaniza zongolo welela Ndipange banjindeka kuso wantengo kwila Oma mkukula ino muzika nizila Tawiji kubwela na pezi za tiendela Mulungu wazisomo ata tidalisa Ndipo mwe muzaziwe mwana ndi wufunikila Koma muzaka nika ino kutifikila Muza kumbukila zomwe mkuti pangila Kaza zomwe ino mkuti wonesela Zoti mulindia na mwine muna kifa Koma Mukukula ena muzika nisila Inu matala muna sinta karidwe Inu matala godi muna kibaza ife Inu matala muna sinta karidwe Inu matala zojita zanu sinasita Kuyambana nda mama ifezi sati kuze Chomwe muna yambana ifezi tichiziwa Kuma kuta kwa banja kwa inu nda mama Sintu zambili mwa inu zina sinta Chikondi mkati pasa panopa chinata Zoti simu malola kutitizi vutika Kuma lelo lino zosa chita kukamba Kabundula anazazazi gamba Luzila goza tina sandu salamba Mutu wakula ndi kusowa chokamba Kuma ndi tsoka lomwe mkuli yamba Mkuli Kuzuza mizimu ya mbili ya salakwa Osa madabwa zendu zano sizu yenda Gati ndichemo ofunika kulapa Mokupanga ukukundi kulakwa Nangande chani choma ifeti na lakwa Inu matala muna sinta karidu Inu matala godi muna kibaza ife Inu matala muna sinta karidu Zojita zanu sinasita
Inumatala Muna sinta karidwe Inumatala Godi muna kibaza ife Inumatala Muna sinta karidwe Inumatala Zojita zanu sinasita
Inumatala Muna sinta karidwe Inu matala, godi muna kibaza ife Inu matala, muna sinta karibu
www.amadzambiri.com
Zojita zanu sinasinta